Rigathi Gachagua impeached himself 1 year ago. Juzi amesema sisi wabunge tumenunuliwa, ajitupeleka yeye nyumbani. Hakuna mjumbe ambaye amenunuliwa. Parliament of Kenya, the National Assembly, tumepata ujasiri kutoka kwa vijana wetu wadogo wale wa GNC. Vile walikuja wakaingia bunge la kitaifa, sisi pia bunge la kitaifa tumeamua tunakuwa huru, tumeamua kutetea demokrasia ya Kenya, tumeamua kupingana na maneno ya ukabila Kenya hii, na tumesema kabla mwaka huu ikwishe, Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, atakula Christmas akiwa raia wa kawaida, ndio aendelee na maneno yake ya ukabila huko kwa kijiji yake huko. Mimi nimechukua leave kutoka bunge la kitaifa ya mwezi mmoja ili kukuja hapa kuhakikisha zaidi ya shule 15 za gorofa zinamalizika bila tulianza, na zaidi ya shule 20 tunaanza kutoa majengo ya zamani, tunaweka tiles na kuweka kabro ili shule ingare ikue centers of excellence. So I have taken leave. I will not go to parliament for the next 1 month. I will only go to the parliament to do two things when need arises. One, to sign the impeachment motion for Rigathi Gachagua, and two, to vote to impeach Rigathi Gachagua. Then I will come back here kuendelea na shughuli yangu hapa ya kupanga maneno ya CDF.